download kupitia smokemziki.com.
Maneno yenu sio msumari, kusema kwamba yatanitoba, na tena wala sijali, sio ni jipya la kunikomoa.
Ninachojua majungu binadamu mnachosha, akishanipenda Mungu na mama yangu inatosha.
Smokemziki.com.